Ducky boy, Roots music, surfer. Roots music, sha. Ah, mangizocabanga okwanamhlanje kuvele kubuye kwayizolo. Lento ivuka njalo mase ngithi kuguga ngedolo. Ngithi ngikhuluma nomdali ngizwe sekuvuka inomboni. Noma ngithi ngenyuka lento ifuna ngibuye emjondolo. Yeah. Ngathi ngirayithi mangikhila amaxhaka. Ihama steli jombi gazi uyasala mosala. Mase si-underground kusala ungena bhala clava. Sekurafla samele uyobhala mtshana. Ya, yeah. Izoshabathi livele embini. Mina ngihlala ukhalo ngihlala ikhali ngivele emdwini mani. Yer, yeah. Igazi ke lichitheke mina. Ungazobhayeza wezobone selomile mani. Ngeni Roots music ilana kusangenwa. Sevale ngehlahla phela kutatyazelwa. Let it be, no mitchell, I can't get a bag of fanella. I can't get a fanella, no miss a matex, ya kibela. Yeah. Roots music. Aye. Proven skill, I start to see. Sure. Thank you. La femme.
Lendi isibizo, oh, mungibiza ngiyasabela, ngiyasinda. Like a venom, ngiyaspitha, ngizoqina, uzokhwitha. I'm a born winner, ndrobu 8 bars. Ngishiwe namaskars, we reach for the stars. The sky is the limit, no match for me. Smile is something I don't have. You go to your studio, man, and diss me, I don't care. Send your call back, just forget I won't call back. Just like a WWE, my bars are so raw. Ngangishilo, ngizobuya, lemlomo, ngizoyivula. Ngikhuluma kakhulu engathi ngigwinyima ikanzo. Sazongigijimisa, ngijampe high and low. Mophela izazoshina, ifeki izophakama. I-Roots music, oh, sibuya ngo-round 3. La fam low, listen, I aim for the chest. Going platinum, in case with the best. Do it for myself, different from the rest. Ngiphethile that seat, epic seat, awukho fit. Ngilandi JT collection, nama solution.
Ayos man, ayos ihlamu, bingelela bonke abafethu, bingelela intsha abadala, niphile ngane zakwethu. Sigakabi style, sibulala ama-champ amafake. Manichaini kufike thina manje nizothatha i-break. Izinja sigokothe ehambayo, ngimasha kuphela ama-break. Still ngisekwi-game namanje kodwa ngakagame. Indaba isemalini, indaba isemalini, indaba isegudwini. Ey'xakathini ekasi zonke siphela kuphawini. Thi ube la, akhonjwe la, akasekunjandini. Pushy gangster, I'm the one, gister, angikhona ukuhlanganisa, ngikwazi ukuqhathanisa, ngiqhathanisa iphe nephepha kwi-mic ngibusise, ngibhodla umlilo ngisafundisi ngiyaphasisa, anginayo ikari sengikhathele ukukherishwa, ivara nginadwa, kepha uma ufuna ukungifeacharisha u-20k, ngenza everyday i-rap isegazini, my dreams are foreign. Ngiphokophele phambili, yeah. With one stone, ngishaya inyoni ey'mbili. Ikusasa lami lila, i-gangsta rap iyona ephila kimbaba.
Yes, awu izinja bafowethu, ezaseRoots, udlala sibadla njalo, spit to poison.